Alo Martin.
Abale, chimene ndimakumbitsa ndi mtima wanga wonse, ndipo chimene ndimapempha Mulungu, ndichakuti Aisraeli apulumuke. Ndikubachitira umboni kuti ndi achangudi pa zinthu za Mulungu, koma ndi changu chake sadachimvetse bwino mmene chiyenera kukhalira. Sadziwa chilungamo chochokera kwa Mulungu, koma adayesa kupezeka kuti ngolungama pamaso pake mwanjira yawo yawo. Osagonjera chilungamo chochokera kwa Mulungu. Kristu adafikitsa malamulo a Mose kumaperekezelo, kotero kuti aliyense okhulupirira amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Kunena za chilungamo chimene chimapezeka pakumvera malamulo, Mose adalemba kuti,
munthu wochita zimene malamulo amanena adzakhala ndi moyo pakuzichita.
Koma kunena za chilungamo chimene chimapezeka pakukhulupirira akuti,
mu mtima mwako usanene kuti ndani adzakwera kumwamba, ndiye kuti kukamuuza Khristu kuti atitsikire ife. Usanenenso kuti ndani adzatsikira ku dziko la anthu akufa, ndiye kuti kukamubwezera Khristu kuchokera ku dziko la anthu akufa.
Koma nanga akuti chiyani? Akuti,
mawu sali nawe kutali, ali pakamwa pako ndiponso mu mtima mwako.
Amenewa ndiwo mawu achikhulupiriro amene timawalalika. Ngati uvomereza ndi pakamwa pako kuti Yesu ndi Ambuye, ndipo ukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu adamuukitsa kwa akufa, udzapulumuka. Chifukwa munthu amati akakhulupirira ndi mtima wake, amapezeka wolungama pamaso pa Mulungu. Ndipo amati akavomereza chikhulupiriro chakecho ndi pakamwa pake, amapulumuka. Paja malembo akuti,
munthu aliyense wokhulupirira Iye sadzachita manyazi.
Choncho palibe kusiyana pakati pa Ayuda ndi anthu a mitundu ina, pakuti Mulungu ndiye Ambuye a onse, ndipo amadalitsa moolowa manja onse otama dzina lake mopempha. Ndi monga momwe mawu a Mulungu anenera kuti,
aliyense amene adzatama dzina la Ambuye mopemba adzapulumuka.
Kodi anthu angatame Mulungu bwanji mopemba ngati sadamkhulupirire? Ndipo angamkhulupirire bwanji ngati sadamve za Iye? Ndipo angamve za Iye bwanji ngati palibe wina olalika? Ndipo anthu angalalike bwanji ngati palibe ovatuma? Paja mawu a Mulungu akuti,
nchokondweletsa zedi kuona olalika uthenga wabwino akufika.
Koma si onse amene adalandira uthenga wabwinowo. Ndi monga mneneli Yesaya anenera kuti,
Ambuye, ndani adakhulupirira zimene tidalalika?
Motelo munthu amakhulupirira chifukwa cha zimene wamva, ndipo zimene wamvanzo zimachokera kuzolalika za Khristu. Koma ntafunsa, kodi ndiye kuti Aisraeli sadawamve mawuwo? Iyayi, kumva adamva ndithu. Ndi monga mawu a Mulungu anenera kuti,
liwu lawo lidamveka pa dziko lonse lapansi, mawu awo adafika mpaka kumalekezero a dziko.
Ntafunsanso, monga nkuti Aisraeli sadawamvetse mawuwo? Mose ndiye woyamba kuyankhapo. Iye adati,
ndidzakuchititsani kaduka ndi mtundu umene suli mtundu weniweni. Ndidzakukwiyitsani ndi mtundu wa anthu opusa.
Ndipo Yesaya adanena molimba mtima kuti,
adandipeza anthu amene sadali kundifunafuna, ndidawaonekera anthu amene sankafusa za ine.
Koma za Aisraeli adati,
tsiku lonse ndidatambalitsa manja anga kwa mtundu wa anthu osandimvera ndi ondiwukira ine.